doorashadan geega ku dhiida degmada buur hakaba ee gobolka Bay wali baa ku guuleysaday Ibrahim Maxamed Ibrahim oo loogolada u leysaamo walina uu sahelay Tumiyo Kow cod meela musharaxi uu isla tartamay Cabdi Maxamed Axmed uu sahelay tuman coda doorashadii wali baa goobro ku hayay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaj Xasan Manuur wasiirka howlaha guuda Daahir Cabdi Cabdullaahi wasiirka dowladda madaxtooyada Maxamuud Maxamed Qeyre wasiir ku xiyeenada boostadii shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaanada iyo kumidata Marwa Mushaarac Cali Nuur gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Fitaax Ibrahim Biyano iyo mas-uuliyiin kale doorashada gudoomiye ku xiyeenka degmada Buurhakaba iyo wali baa sidoo kale ka tartamayna Cabdi Maxamed Haaji walina uu sahelay tumi kooad meelo musharaxi uu isla tartamay Cabdi Saleemaan Cali uu sahelay tuman coda xildhibaan Bashaarac Cali Nuur oo kamid ah golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya wali baa hambalyay ee bogaadan dirtay maamulka cusub ee degmada Buurhakaba Londoorade
wali ilaahay nimcadi aha oo nimcada rabbi aha in 21 golaha deegaanka inta laga dhisa haddana wali wali aanay oo aan ka sii hambalyayay in 9 xubnood oo inta fadhiyatay geega haweenka ah ee wali siin kala dardaarmay meelun wadanku isan aragay tan marxalad baan oo dhibaato ah la maray wali la faday wadanku lan sabaray geegantii ilaahay mahadlee madaxweynaha Koonfur Galbeed mahadii ilaahay iskaleenta niin kooy niin daafuri golaha deegaanka islay isdoorada islay gadoominaha doorada eri alxamdulillaah rabbil caalamiin siin garabkiina ay neeri alxamdulillaah hada geega mahadii ilaahay in geeg xor ii xalaaleenta la ka doorad miis inta la hadhika afshay la gambaha inta la hadhika doorashada ka shalbaha waa ilaahay nimcadiisu isin weel dhateen ilaahay isin weeli odayaalka weel dhateen ee meel raayay dawladda ma door nanki gadoomi ka haya ka shaqey nanki abni haya ka shaqey nanki ciidanka la abni haya ka shaqey
wasiirka howlaha guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi oo meelaha dalka bunka jeedi yaa masuuliyiintii la dooray ku bogaadi in bulshada Buurhakaba iyo qobadana shaqooyin kalan egmadi
hambalyo ee gudoomiyaha cusub oo la dooraday oo maajaraysi aqlabadeed la dooraday way fadeen in hambalyay ee gudoomiyaha ku xigeenka soo soo kala ee inaan hambalyay usina soo kala ee hambalyo siin lana mas'uuliyad culus ka kala siin ka saaray mas'uuliyadda sabay la fadeen isna kala Allah ka batan hadii mar hor markii hore ee qaab kalaan shaqay jiray inay haay qaab oo jaantaar ragu hadii haay hada wali la siin ku suuqay qaab oo nidaam dawli ah ee is ixtiraamka jira golihii deegaanka oo dhisan oo siin xisaabtama doonan dadku meelan fadhiyaan la dooradi ee haseen dooradeen hadda iyona is xisaabtama siin ka fadhiyaan
anka dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaj Xasan Manuur oo uu sidoo meelo ku hadlay iyo wali baa uu sheegay inta doorashada ayaan dhidhiid sidii lan ka talgalay waana xurri xalaaleen ka tartameen xubnaha golaha deegaanka degmada Buurhakaba walina uu soo maamulka cusub hambalyadii bogaadinta kureedka la dardaarmay in shaqooyin kalan egmadi waana la sugaa in iyo markaasay dardar geliyana si degmada Buurhakaba iyo degmooyinka kale aan deerta
farxadan in ata oo isigana malaay korno inni onna maamul oo soo sharaftoon la ka dooradi aan anka yaraan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo shan degmiye la soo biyay lugley ka lahay Soomaali oo dhan gaalka in maamulaha ka soo biyay buuran ha ka soo biyay maamul Johor iyo meel sidal bil gudaad iyo buuq lahayn dhibaato aan lahayn dad iswadaan iyo isdooradaan oo golaha hasaaradaan golaha dooradaan gudoomiye waa meel ka dhidi yarta taas ma yotas mujiyase ilbaxnamadii ka sheegay oo waan un angaraan oo buur yeelata taariikhda hor hawlanagada walaalisha sheegay rumani hayeen oo taabati bay hambalyay gudoomiyaha cusub ee ku xigeenshay ee soo sharafta leh oo bulshadii masaagolihii deegaanka aan doorradeen may hayus hambalyay may kale hambalyay gudoomiyihii hore oo degmada Cabdi oo haylan usoo noqday haddadaadi karto badan oo antum geeke madii korna inisan la sokooyo oo arantun dhiida madii korna hoos u roogno
degmada Buurhakaba ee gobolka Bay wala bayeen nagdaasi degmadii lixaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo landhisay golaha deegaanka oo yahay doordana maamulada degmooyinkaasi wali Nigeria degmooyin ku tirsan koonfur galbeed Soomaaliya waxa hadda ku dareera wada tashiye saabsan sidii la hadhis lahayeen xubnaha golaha deegaanka si uu handoorada maamulada degmooyinkaas u gaamin doonaana.